Bino ebijjidde nga abakozi mu banka enkulu y'eggwanga bakubye ekitongole eky'eddwaliro ekkulu ery'Emulago enkata ya bumotoka busatu obutono obutambuza abalwadde, ng'omotoka buno kika ekya golf cart, okusobola okwanguya ku bamaama baba bagenze mu ddwaliro okuddusibwa bafune obujjanjabi ng'obudde bukyali. Wabadde akwasibwa bumotoka buno wali Emulago, ssenkulu w'ettendekero wa ddwaliro ly'Emulago Dr. Rosemary Byanyima ategeezezza nti kino kikoleddwa banka kya mugaso era kigenda kuyamba okufuna obwangu mu ntambuza y'abamaama n'okusinga batuuka mu ddwaliro ng'obudde buweddeyo, nga n'abamu olw'obutabaawo ntambula nnyangu mu ddwaliro kibaviiriddeko okufiirwa amabujje gaabwe.
Ateeka bebi ku mugongo n'asitula ebintu byeyaze nabyo ng'ava mu acuuti, bamaze okumuwa emergency treatment ng'agenda ku wodi. Kati bebo type of patients abasobola kutambulira ku ki, ku golf cart. Naye era wajja kusigalawo bali betutambuliza mu ambulance, abayi abeetaaga okutambulira mu ambulance, n'abalala bwaba balina fracture tasobola kutambulira ku ki, ku golf cart, kubanga tasobola kutuula ba ogulu kumenyese, era yena okusigala ng'atambulira ku ki, ku troli. Kati bannurses n'abasawo be bajja okulondamu balwadde oba bajjanjaba basobola okutambulirwa kutambuliza ku golf cart.